И чувствуется, когда не глядит без гакора.
Njengoba ngise entabeni ekhaya ngithi nidlile na awunidlile na Njengoba ngise entabeni ekhaya ngithi nidlile na awunidlile na Ngithwe ngijowe pila mishona pa
Wabang itulu gamina, lokong yetang yu gamina, ekaya gukolu lamina, inga kong tabala zamina, ikatilon ang lelezigo, lokong pandamina nansto, untole koli mine rufto, zami bilong kulega, tumising kole maka, ey, funani nan pilega, se. Saso zamangeke ngilale Lali ngicela ungibeke ngiphande Oba
Ngithwe ngijowe Pila mishona pa Ngithwe ngijowe Oh ngilthwele 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 Ngithwe ngijowe Utapila mishona pa Tawshona pa
Nitwe lichowe
Jengoba ngise entabeni Ekaya ngithi nidlile na Awunidlile na Utapila mishona pa Awunidlile na Jengoba ngikupa ngingukobi kole bunzineni Wonko singipa mandla Nikwazi ukushintshisa meka Wonko singipa mandla Abantu abamatholi kusaselihle Wonko singipa mandla
Oba
Ngithwe ngijowe
Utapila mishona bathi
Ngithwe ngijowe
Wongithwele ngilthwele 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 ijowe Utapila mishona pa Tawshona pa
Ngithwe ngijowe
Ngithwele 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 ijowe babu